Abagize imiryango bavuga ko mu mezi y'ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe y'umwaka ushize wa 2022 aribwo baremeshejwe inama n'inzego z'ubutegetsi zibamenyesha iby'iki cyemezo. Abarebwa nacyo ni hafi abaturage bose b'umudugudu wa Kabuyaga wo mu murenge wa Kanjongo hafi y'isantere y'ubucuruzi ya Kirambo. Abo bavuga ko inzego z'ubutegetsi zagiye zihindura imvugo ku byerekeranye n'impamvu y'uko kwimurwa.
Babanje kutubwira ngo tutuye mu biza. Ibiza tugitanze ibitekerezo mu nama ngo yango ntitubonye kuvuga ngo dutuye mu biza. Ngoko ngo tutuye mu gishanga ngo cya leta. Igishanga cya mbago kigira ku buryo bavuga ngo abaturage batuye mu mbago. Ese ko bari kuhazana ibikorwa by'amajyambere, bari kuhazana ibikorwa by'amajyambere ari mu gishanga.
Ni si leta bari kuyirengera ikagukundira. Ntibyari gushoboka. Nibura yari kuza ikakubwira ataha ni mu kwanjye. Wenda uhatuye ariko ari ugucumbika. Ibyo ntibyigeze bibaho.
Ubutaka aba baturage basabwa kwimukaho ni ahantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe. Mu bihugu bya Amerika twaganiriye nabo harimo n'abamaze imyaka isaga 70 bahatuye. Abo yaba impamvu yerekeranye n'ibiza cyangwa yuko aho batuye haba ari mwa leta zombi ntibazemeranyaho n'ubutegetsi.
Mfite imyaka 70 yuzuye. Narahakuriye na data arahanziga n'aba ashaje kugeza magingo aya. Ntabwo nigeze mbona hari amazi adutera hano aho twibereye. Ese ibyo biza basohokura batigeze bagira bije kubera twebwe dusigaye turabuzukuruza.
Aka gasozi ke Kabuyaga abasirikare batuyeho kikari kaduteye ngo gahirime habe y'ikiza kize kiduhirimeho. Hano akabyumba ka Mugoshi kikari gahirima ngo twumve hari umuturage wapfuye. Umuturage wa hano wigeze ahura n'ibiza by'ikivo, agahura n'ibiza by'umukingo, agahura n'umutingito w'ibindi bibazo ajye hano yisobanure. Ntawe.
Abatuye aha muri Kabuyaga bavuga ko nibarurwa ubutaka bwabo bwaciwemo ibice, bamwe bahabwa ibyangombwa byabwo abandi ntibabihabwa. Mu gihe barimo gusabwa kwimuka nta kindi babanje kubaza, bagasanga uko kwaba ari ukunyaga ibyabo.
Nk'ubu ngubu mfite abana batandatu. Ubutaka mfite nibwo batuyemo kandi nanjye niho bampaye, nanjye aho batuye niho nabahaye. Baramutse batwimuye urumva ko kwaba ari nko kutunyaga, ntabwo kwaba ari ukugira gute, kwaba ari nko kutwambura.
Birababaje kumva umutegetsi aza akakubwira ngo urava aho ugende, ntaho akubwiye uri bujye, ni ibyawe, ntabwo abihaye agaciro. Basibye wowe wabyakira gute?
Abo bagasaba inzego z'ubutegetsi guhagarika iki cyemezo cyo kubimura bukabarekera mu mitungo yabo, bitari ibyo bagahabwa ingurane ikwiranye n'ibyabo bakajya gutura ahandi.
Twebwe icyifuzo dufite nk'abaturage batuye mu mudugudu wa Kabuyaga baturekera mu butaka bwacu kuko ntacyo budutwaye.
Niba twimura rero ntabwo ari uguterura, ntabwo turi ibigande kuri leta. Ibyo jambo rya nyuma nkubwiye, nibaza ushaka kugura agure ampa amafaranga twumvikane.
Niba bumva ko twimuka babona ko ari ahabo, nibaduhe ingurane cyangwa se baduhe ikitujyana ko tuva ahandi.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke kuri iyi yimurwa ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye madamu Mukamasaba Poloniya utegeka aka karere ntiyitaba agatelefone ye ngendanwa, n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Mu gihe ubutegetsi bwagira icyo butangaza twazakigarukaho mu makuru yacu ataha. Ibibazo by'iyimurwa ritavugwaho rumwe hagati y'abaturage n'inzego z'ubutegetsi si umwihariko wa Nyamasheke, ahubwo bikomeje kugaragara hirya no hino mu Rwanda. Iryamenyekanye cyane ni iry'abimuwe mu midugudu ya Kibiraro na Kangondo ho muri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, bakajya gutuzwa mu mazu yubatswe n'umushoramari badahawe ingurane mu mafaranga bifuzaga. Kuri aba ba Kabuyaga, mu gihe ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize bari bahawe nk'igihe ntarengwa ngo babe bahimutse kwarangiye nta kibaye, bari mu gihirahiro cy'ikizakurikiraho. Denis Stoke, Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.